my defender. Jehovah Shammah, kwa jina lake nimeona nuru. He's my defender. Jehovah Nisi, kwa jina lake mimi niko huru.
Nani mwingine kama si Yesu jemedari? Nani mwingine kama si Yesu jemedari? Nani mwingine? Nani mwingine? Nani mwingine? Nani mwingine? Nani mwingine kama si Yesu jemedari? Nani mwingine kama si Yesu jemedari? Nani mwingine? Nani mwingine? Nani mwingine? Nani mwingine?
He's my defender. He's my defender. Jehovah Nisi, kwa jina lake mimi niko huru.
Nani mwingine kama si Yesu mwokozi wetu? Nani mwingine kama si Yesu mwokozi wetu? Nani mwingine? Nani mwingine? Nani mwingine? Nani mwingine? Nani mwingine kama si Yesu mwokozi wetu? Nani mwingine kama si Yesu mwokozi wetu? Nani mwingine? Nani mwingine? Nani mwingine? Nani mwingine?
He's my defender. He's my defender. Jehovah Nisi, kwa jina lake mimi niko
huru.
Phoenix.com.